madaxweyne mareykanka joe biden ayaa shalay danjiro cusub u magacaabay soomaaliya kaasoo marka la ansixiyo bedeli doona danjiro donald yamota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sanadka 2018 madaxweyne biden ayaa magacaabay larry andrew jr oo ah rugcadaa muddo badan usoo shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda andrew ayaa waxaa hore usoo noqday safiirka mareykanka ee jabuuti intii u dhexaysay november 2017 ilaa iyo january 2020 isagoo 2014 ilaa iyo 2017 soo noqday safiirka mareykanka ee dalka mauritania andrew ayaa ka mid ahaa 9 magac oo shalay aqalka cad uu ku dhawaaqay kuwaas oo badankooda safiiro u noqon doona dalal ku yaala qaaradda africa safiirada ayaa waxay u baahnaan doonaan ansixinta aqalka senatka mareykanka